Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda, mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu. Muradukurikira no kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no kuri Y3 radio yacu voa.com. Hano muri studio ya 7 muri kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma, no mwanya w'ikiganiro muri Sanga.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Je ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Je ndi hano Kampala, Uganda.
Je ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Buri munsi saa 10 rero ni ikiganiro muri Sanga hano ku Ijwi rya Amerika nk'uko bimaze kumenyerwa. Uyu munsi rero turi tariki ya mbere y'ukwezi kwa 12, hasigaye iminsi 30 gusa ngo twinjire mu mwaka w'2020. Uyu mwaka wafashwe intego yo kugera ku iterambere mu nzego zinyuranye. Hirya no hino usanze urubyiruko rwo mu Rwanda no mu Burundi rugeze kuki? Tubwire uko ubibona aho iwanyu. Utwandikire kuri nimero ya WhatsApp, akamenyetso ko guteranya 202-441-9931. Ndasubiramo, akamenyetso ko guteranya 202-441-9931. Uduhe nimero yawe hanyuma natwe turaguhamagara tuguhe ijambo mu kiganiro muri Sanga, utubwire uko ubona uyu mwaka icyo usigiye urubyiruko ahanini mu Rwanda no mu Burundi. Hagataho turakomeza tubahe n'indirimbo zibafasha kuruhuka. Iyo duhereyeho ni ya Amalon, nawe aratubwira uko yagiye Kigali gushaka amaramuko mu ndirimbo yise Yambi.
Navuye iwacu heza ngana Kigali guhiga amafaranga ngombe ubuzima bwiza. Sinarangije amashuri, sinaseze ababyeyi, shari wanjye ntiyamenya aho narengeye. Ariko i Kigali ntibajya iyamara amasa, nta gishoro nta n'icyo aronka. Narahiye amajoro hirya no hino biranga, mbumuye ndibazinda ngo mbone amaramuko nabyo biranga. Hello mama, waramutse ute ko njye amaramuko yanze? Oh mama, hello mama, ese muraho murakoma? Urukumbuzi rwo ni rwinshi kubabwira uti Yambi. Oh wow, nageze Kigali nsanga ibintari danje, kuba wari hatari mibereho nikwaje. Abantu nibanyamwigendaho, kubona ugufasha nitombora ibyinoz sing if you watch we Ichi gari niba jai amara masa Najishoro na micho aroha Narai amajaro hirya no hino Biranga Mbumu ye divatinda ngombo na maramuko Na jo biranga Hello mama Waramu tute Kunjeo amaramuko yanze Mama Wabiru tiambi Oh wow Wabiru tiambi Oh Wabiru tiambi Sheri wangi nasize we Wabiru tiambi Tala natuwa kuranye Wabiru tiambi Oh wow Wabiru tiambi
ubu rero ni Amalon aratubwira uko yagiye I Kigali gushaka amaramuko muri iyo ndirimbo nkuko rero nabibabwiye uyu munsi turaganira ku byo icyo urubyiruko icyo uyu mwaka usigiye urubyiruko uko tugenda twegera umwaka w'2020 umwaka n'umwaka ari warafashwemo intego yo kugera ku iterambere mu nzego zinyuranye ahanini harimo n'urubyiruko nimero yacu rero nta yindi ni 1-2-4-1-9-3-1 ukaduhamagara tukaguha ijambo uwo duhereyeho muri iki gitondo ni Okello ikaze mu kiganiro muri sanga
murakoze Getromani
amakuru
Amakuru ni meza, mumeze mte Washington.
Washington, tumeze neza, paderi na mge mmajaru kule Uganda, ni sawa?
He, ni sawa, imeze nezureje.
Agatima kuburo karaboneka?
Ha, karaboneka, obu, ibisimbo bimaze kwera, bari gusarura barane, te, turikuri ibisimbo byumye.
Nuko, nuko. natwe tumerewe neza ahangaha, nuko rero, uwaruhamagaye ushaka kugira igitekerezo utanga.
Nitekerezo ku iterambere ry'urubyiruko wendo no agenze ariko twe wenda muri iki gihugu cyacu ubona ko urubyiruko rwo rurateye imbere cyane mbona ko nta mpamvu na rimwe yaba rwaba rwarabujijwe kuba rwatera imbere ariko noneho se nkareba bahamwe mu bihugu twegeranye nk'igihugu cya Rwanda cyangwa se Burundi rikureba ko iyo imigendanire itameze neza burya urubyiruko narwo rubihomberamo cyane nk'ubu ngubu dufite urubyiruko wasaga ruva Rwanda ruza muri iki gihugu bakaza bagakora bakabona amafaranga bakagenda Rwanda bakatera imbere bagakora ibikorwa byabo ariko ubu ngubu ntabwo bashobora kuza ugareba na Burundi nabwo niko bwari bumeze na Rwanda barahahiranaga icyo gihe urumva ko imizamu y'urubyiruko irakomeza ikaguma hasi kubera ko ndibuka ko mu Rwanda bari bafite vision 2020 sinzi nimba wenda ku rubyiruko rw'u Rwanda nimba se ari cyo babona ko iyo vision 2020 ari cyo kuko yaba bazaba bageze kubera twagezemo wenda se bo baraza kutubwira bari Rwanda iyo vision 2020 nimba kubabona nk'uko bari barayivuze ariko biri
niyo mpamvu twatanze ijambo uyu munsi kugira ngo kuko uyu munsi ni umunsi w'urubyiruko ubundi iki kiganiro muri sanga ku cyumweru tugiharira urubyiruko hirya no hino ku isi by'umwihariko mu Rwanda no mu Burundi
yego
kugira ngo baduhe ibitekerezo bitandukanye ubu rero uyu munsi twafunguye umurongo kugira ngo nyine tuganire kuri icyo kintu waruvuze rero ku bijyanye n'imigenderanire ituma ibintu bitamera neza aho ngaho muri Uganda ho ubona hari icyo bahombye kuba batakibasha kujya mu Rwanda
twebwe urebye igihugu cya Uganda igihugu akeshi urebye umubare w'abanyarwanda w'abanya Uganda keshi
ariko ariko utaraja utaraja kuremere nk'uwikosora gato ntabwo urwanda rwo ntabwo ntekereza ko rwigeze rubuza abagande kwinjira abo rwabujije gusa ni nabanyarwanda rubagira inama yo kutambuka bajya mu Bugande ariko ntekereza ko nabagande binjira mu Rwanda bagomba kuba barifashe okero komeza igitekerezo cyawe
yego ariko noneho ako twe kubanya Uganda nta akigeze kidusubiza inyuma ati kubera ko iteramere rirakomeje turakora ukora arakora uwigariga mbese nta bintu biko nta mabwiriza aturuka hejuru birya bita ngo order from above ngo bize bitsikamire wa muturage bimubuze gukora nimba ari umuturage ufite akanajyanye mu isoko aragakora nta nzego z'umutekano zimwiruka zongira ntabwo wemerewe kubacururiza ariko rero ku Banyarwanda nta kintu na kimwe kigeze kitubuza gukora ikindi ubona ko iterambere rirahari cyane kandi uri gusanga umunyarwanda kugira ngo abone ko ibintu bya ishoramari yabonaho kugira ngo asake n'ahandi aragura imbibi araza hano mu baturanyi ba Sudani agenda kore agende Kenya agende muri birayo bya Middle East akore iterambere rimeze neza ku Banyarwanda twe nta kibazo gihari na kimwe.
Ni ukuvuga rero ko urubyiruko rwaho muri Uganda 2020 sanze muhagaze bwuma
duhagaze bwuma hano vision yacu President Museveni yayishyize 2014 muri icyo gihe twe n'icyo gihe vision yacu ni kwiri ndibaza muri vision 2014 tuzaba mbese tuzaba turi ku rwego rugeraho muri USA ahiwanyu tuzaba turi hamwe.
Okero urakoze cyane kuri ibyo bitekerezo.
Urakoze cyane nawe Geoffre Mutagomba.
Ye ugire umunsi mwiza. Mukanya gatoya rero reka turakira David mukanya gatoya ariko reka Okello tubanze tuguhe akaririmbo kumuhanzi aho ngahi wanyu witwa Sheba kitwa Onkutude.
Dasi Jordani Guccio Versace Qua garagna nyonera visa futu bolo machi un cubia sabawa buliro cosa sadawa un cubia sabawa buliro cosa sadawa tutte se cavolo unji my baby tu colomo quando ye on cu tutte o me gude con me ne curaci di cu camo kiringi camo colongo camo guasculati
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Sheba arakubwira ati Onkutude. Ku murongo wa telefone dufite David. David ikaze mu kiganiro muri sanga hano ku Ijwi rya Amerika.
Neva vanyo kuba mu nkuvide.
Kale tata we barenyo nawe.
Kate yo muri mutya.
Je turi ariko reka dusubire mu Kinyarwanda. Ijwi rya Amerika ni mu Kirundi n'Ikinyarwanda.
Nakyozo na gaciye.
Amakuru David.
Amakuru ni meza na kibazo akanyinti mu redi imvura nyine natwe imvura bayatugeze.
Urahagana hehe mu Rwanda?
Ni mu karere ka Ngoro mu menjo wa Ngoro mu kagari ka Nyange.
Yeah, akavura kameze neza.
Kavura kameze neza ubu kujya mu sport aho bita kwiga kwavu. Ubwo muri make turaho turaho nyine yitwa imvura nyinshi.
Yee, noneho rero dushigaje iminsi 30 ngo tugere mu mwaka w'2022. Nk'urubyiruko rero rwo mu Rwanda, ubona uyu mwaka usanze rugeze kuki igitekerezo cyawe, ngira ngo nicyo washaka gutanga?
Okay, nge muri make rwose uyu mwaka wambereye mwiza kuko watangiye mfite intego nashaka kugeraho. Izo ntego rero hamwe no gukora no gufashwa n'Imana nazigezeho hakiri kare cyane ku buryo mezi atatu ya mbere y'uyu mwaka ibyo nashakaga nari nabigezeho. Muri make bivuze ngo umwaka wambereye mwiza pe.
Ubona urubyiruko rwo mu Rwanda narwo rwarashoboye kugenda rugera ku ntego muri rusange? Yego, ntiwavugira bose, ariko uko ubona ibintu bigenda bihagaze hirya no hino, ubona byifashe bite David?
Muri make uretse na nko muri intara yacu yo mu Burengerazuba ho imirimo aba ari mikeya bitewe na klima yaho. Ariko ubona urubyiruko rugerageza gukora rukajya mu muhanda bakagura amagare bakanyonga. Abandi bakajya mu bucuruzi. Muri make ubona ko urubyiruko rwo mu Rwanda rufite gahunda yo gukora rwasobanukiwe n'umurimo icyacyo. Ko abenshi usanga bari nko mu makoperative bakorora inkoko, bakajya mu buhinzi bagahingira hamwe. Usanga urubyiruko rufite inyota yo gushaka agafaranga cyangwa se kwiyubaka. Ariko rimwe na rimwe wenda tukagira ikibazo cy'ibintu by'imisoro, kuko usanga imisoro itugonga cyane nkatwe urubyiruko, kuko hari igihe nk'umuntu usanga wenda tubare wenda tuvuge nk'2,200 wabara imisoro, wabara ubukode bw'inzu, wabara ayo uzashora, ukeneye kuryamo, ukeneye kwambaramo, ugasanga y'amafaranga agiye gushira nta kintu urakora. Ariko ndahamya neza ko wenda leta wenda izagera ikagenda ituhuhiramo ikagenda igabanya, naho ubundi urubyiruko rwose rurakora ruragerageza. Ni uko wenda amafaranga tuba tuyabona ajya muri byinshi, ariko nkeka ko urubyiruko ruragerageza gukora uko rushoboye.
David, urakoze cyane, ugira umunsi mwiza aho ngaho uherereye mu Rwanda.
Murakoze namwe, mbifuje ibihe byiza kandi mwifuje no kuzangiza uyu mwaka neza tugatangira n'undi mu mahoro.
Mu kanya gato yaturaza kuguha King Saha agucurangire Nkwagalanyo, ariko reka tubanze twakire Jerome. Jerome,
murakoze cyane.
Urakoze David. Jerome, ikaze mu kiganiro muri Sanga. Amakuru. Urahagana he Jerome?
Ubutumbwara ni mu gisagara cya Ngozi.
Amakuru y'Ingozi?
Amakuru ni meza, nyine akavura ni kenshi.
Nuko rero ikiganiro cyacu wacyumvise ni ikiganiro twahariye urubyiruko kutugezaho ibitekerezo uko babona 2022 igiye kubasanga mu minsi 30 iri imbere. Tuzi ko hirya no hino, haba mu Rwanda haba mu Burundi, bayobozi bari barashyizeho gahunda yo kugeza ibihugu ku iterambere. Urubyiruko rw'u Burundi rwibona hehe Bwana Jerome?
Urubyiruko rw'u Burundi ibintu niko nabona muri mpera y'umwaka. Ariko baratanga akazi.
Baratanga
akazi. Ibintu byo kwigisha nyine nawe tubyumva.
Ibihe byagute
kumbani bakwita n'abigisha. Nicyo kintu gishasha dufite muri umwanya.
Nicyo kintu gishya mufite muri uyu umwanya, ariko ntabwo bigera ku rubyiruko rwose. Hari abakora indi mirimo itandukanye Jerome?
Abakora indi mirimo itandukanye nk'abari mu mashyirahamwe n'ibindi, bariko baragusoza ku ntego bari bariyemeje. kaje kuba umwaka utanguye nari nani icyane niyo nani yamaze yuko mutambe nta kintu kimwe nari nzi kunyanga mu buzima
ntabwo nkumvise neza uti mu meza ne uti mu meza ne
umeza ne ayo mutya mu duka byose nenda bihedeje kandi undi umushoferi
ni ukuvuga ko rero wowe 2019 isize rwose uhagaze neza
umeze neza nyine ibintu byose ni ubukebuke
urakoze cyane Jerome ugira umunsi mwiza yego reka twakire na Daniel
yego yego
amakuru Daniel
makuru ni meza
uherereye hehe
Nyamasheke rwarambuga mu burengerazuba bw'u Rwanda
amakuru y'inyamasheke
amakuru ni meza gusa akavura kari kutubuza kujya mu mirimo cyangwa mu bikorwa bisanzwe
akavura ndumva kakwiriye hirya no hino mu Rwanda
akavura kakwiriye hose mu gihugu rwose
nuko rero bitebye urubyiruko rw'inyamasheke aho ngaho Daniel
urubyiruko rw'indaruraho benshi bari mu makoperative abateza imbere kandi nibyo koko bagiye bahabwa inkunga zitandukanye bakabagurira amagurube bakorora nuko mbese ubona urubyiruko rwinshi rubanda rwinshi ruri mu makoperative abateza imbere
wowe hariyo urimo
ego rwose
ikora iki
kangurirwa kujya muri koperative yo kwizigamira ari umushinga witwa World Relief wagiye utwigisha uburyo umuntu akwiye kwizigamira ubwo rero buri muntu uko agasanzwe agenda atanga buri cyumweru iyo kigeze gutyo gutyo nyuma y'amezi 9 bagira icyo bagabana gutyo
none se ubwo n'ubundi kwa bara yawe wagiye ubika bakayaguha iyo bayaguhaye uyakoresha iki Daniel
bivabi ari ibintu byize wayahawe kuko ari igihe ajyaho n'inyungu hari abayobo baragujije bakishyura urusantaje cyangwa inyungu ku ijana ni byiza iyo bayaguhaye rero ari ikigira ukuramo gifatika nk'urugero ari igihe baguha nk'ibihumbi 100 iri gitanu se cyangwa 200 bitewe n'uko mwungutse ukaba wayaguramo akantu gafatika nk'inka cyangwa se ikindi gikorwa cy'iterambere ukaba wagera ku mushinga wundi ufatika
wavukiye aho ngaho ruharambuga
yego rwose
none iyo ufashe uko ruharambuga yari imbeze mu myaka tuvuge 5 ishize urubyiruko rwaho uko rwari rumeze mu myaka 5 ishize ugereranije n'uko rumeze ubu ngubu wabona ikihe kinyuranyo hagati y'uko byari bimeze n'uko bimeze ubu
bo murakoze cyane urubyiruko rwo hambere urebye mbere wajyanga igihugu nticyabitaga ariko mu byukuri kuri iki gihe usigaye usanga igihugu rwose kidukangurira kugana amabanki za SACCO za BDF aho baba badufitiye inguzanyo nk'urubyiruko cyangwa se bakagira icyo bafasha abishyize hamwe bakiteranya ibyo ngiye mbona ari itandukaniro cyane kuko abenshi bagiye bakangurirwa kwishyira hamwe hanyuma bagaterwa inkunga bityo bakarushaho kwiteza imbere
so urewe uko ubibona rero urabona 2020 mu yindi myaka wenda tuvuge 5 iri imbere nta gushidikanya ko bizaba birenze uko bimeze ubu ngubu
rwose nta gushidikanya uko n'ibikorwa remezo niko bigenda byegera abantu ubwo icyo mvuga cyo abenshi barimo kwiga imyuga kwiga gutwara amategeko y'umuhanda keka ko mu myaka 5 iri imbere cyangwa ingahe abantu rwose bazaba bariteje imbere nta kabuza
Daniel urakoze cyane kuri ibyo bitekerezo umaze kutugezaho
yego namwe murakoze
umunsi mwiza Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda reka tureke King Saha atubwira ati ngwagaranyo
cyane we ni ko mubiri no kampanya mpundi abalala bye batari no mwana ya biri na ye mama kolinde kampeni engeri jo tambule engeri je we ni ko mubiri no kampanya mpundi.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Uwo ni King Saha ati nkwagara nyo, bishatse kuvuga ngo ndagukunda cyane mu rurimi rw'Ikigande, igihugu gituye mu majyaruguru y'u Rwanda. Niba ariho gituye, niba ariho kibarizwa cyangwa se kiri, buriya agira ngo niko umuntu yabivuga. Turi mu kiganiro muri Sanga uyu munsi ni itariki ya mbere y'ukwa 12 tushigaje iminsi 30 gusa ngo twinjire mu mwaka w'2022. Icyo turimo kureba, turimo turaganira n'urubyiruko, turababaza ngo uyu mwaka usize bageze kuki, 2022 bije bibasangana iki ugereranije n'uburyo iterambere ryari ryateganyijwe mu bihugu bakomokamo. Inimero yacu ni ya yindi, ni 1-2-4-1-9-3-1, ukaduhamagara tukaguha ijambo. Ku murongo wa telefone dufite Jean Pierre.
Ego,
amakuru makuru Jean Pierre?
Amakuru ni meza.
Urahagana hehe?
Ndi Rulindo Masoro.
Rulindo mu majyaruguru y'u Rwanda?
Yego.
Amakuru ki muri Rulindo?
Amakuru muri Rulindo ni meza. Urubyiruko nkatwe muri Rulindo hari ukuntu iterambere turibona nk'iyo mwaka utangiye, hari ukuntu umuntu aba yaragiye ategura ibyo agomba kuzifashisha atangira umwaka. Mu by'ukuri byaba byiza akaba afite n'akazi muri rusange kakamufasha kuba yazajya abona amafaranga yo gutangiza bikeya muri business ibyo ashaka gutangira muri uwo mwaka. Ariko imbogamizi zikunda kubaho ahantu hava igishoro nabyisanga haba hagoye.
N'ubundi waruvuze uti ufite akazi agenda azigama amafaranga, ariko se nk'abatarashobora kukabona ubwo bigenza bate?
Abatarabasha kukabona barategereza bakihangana bakajya bakurikira kakimwe n'abandi rwose.
None se kuba Leta y'u Rwanda yari yarashyizeho icyerekezo 2022 ivuga iti tuzajya kugera muri uwo mwaka ibintu bigenda bihindura, aho ngaho muri Rulindo nta bintu ubona byahindutse nko mu myaka itanu ishize?
Ibintu birahari biri kugenda bihinduka. Harimo nko kwegereza abaturage amashanyarazi, harimo nko kugenda bagura ibikorwa remezo nk'imihanda, amashuri bagenda bayongera, no guteza imbere ibintu byerekeranye n'ibidukikije.
None se ibyo bifasha iki urubyiruko muri gahunda y'iterambere?
Iterambere urugero wenda nk'ibikorwa remezo ntushoboye kuba wenda yabafite nk'ayo mafaranga ashobora nko kugura wenda nk'ikinyabiziga akazagishyira nko mu muhanda agatwara. Naho ku bintu byerekeranye n'amashuri byo abana bariga bakabasha kurangiza biboroheye, bamwe babashije gukunda ishuri. Naho ku bintu byerekeranye no gushakisha imirimo byo haga akazi kaba kaboneka nk'uko bikwiriye.
Ubona hakorwa iki se kugira ngo aho ngaho muri Rurindo urubyiruko rusheho kubona akamiya?
Akamiya gashobora kuboneka haramutse habaye icyo bita kongera ibikorwa remezo.
Kandi umbwira ko leta yabyongereye, haje amashanyarazi, haje imihanda. Ubwo rero ni ukuvuga ko urubyiruko ari rwo rwirangayo?
Urubyiruko byo nyine n'abariya bikorera bashobora kuza bakaba bashoramo ibintu by'imishinga bakaba batanga imirimo.
Ariko hari ukuntu njya mbona nk'ahantu hageze amashanyarazi mbere atara hari aho ngaho mu Rwanda, ukabona bashyizeho nk'udusaro de coiffure abantu barajya harya bakogosha. Yego, buri muntu wese ntiyakogosha, ariko ukabona nko kuba amashanyarazi yaraje hari ikintu kigaragara cyagiye gihinduka. Ibikorwa nk'ibyo ngibyo muri Rurindo birahari?
Birahari. Usanga nko muri buri centre runaka uciyeho haba harimo haraboneka saro de coiffure, urubyiruko rubasha kuba rwabadomine mu kogosha kabisa. Iyi n'abantu usanga bamwe bazi biriya byo gukora imisatsi barabyize, baraza bagashoramo business zabo bagakora nta kibazo.
Yewe, uko mbyumva rero noneho ndumva hari intambwe yatewe aho ngaho muri Rurindo, Jean Pierre.
Biri kugenda biza rwose, biri kugenda biza muri 2020 bizaba ari sawa.
Yee, ariko hasigaye iminsi 30 gusa ngo 2020 igere. Jean Pierre, urakoze cyane kuza ku Ijwi rya Amerika.
Murakoze namwe.
Ugira umunsi mwiza aho ngaho mu Rurindo mu majyaruguru y'u Rwanda.
Sawa.
Radio Ijwi rya Amerika, reka twakire na Elias. Oui, Elias, ikaze hano ku Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane.
Amakuru Elias. Ubu ngubu turavugana uri muri gereza?
Yego.
Muri gereza mwemerewe gutunga amatelefoni se?
Nokwiyegeza nyene iyo bacyo baradutwara bakanatubwirira nabi ngo tutwerekwa dutanga amakuru nyine nko ngaho ku Ijwi rya Amerika tuvuga ubutumwa tubayeho. Urumva baje nyine baradutwara ariko ntitubyemerewe.
Noneho nanjye urimo urankoresha amakosa? Washakaga kujya?
Oya, nta makosa. None twavugira hehe kugira ngo natwe Ijwi ryacu ribashe kumvikana?
Ngaho utanga igitekerezo cyawe.
Ahanini nuko kuzatubayeho nabi cyane. Basa tugatote twareba hariho umugwi ububa darasinze w'umugwi mwibanga w'imbonera kuba tukakampanira abantu tukakaguma bacyane umuntu umwe bukebuke dokumentasiyo ikagenda ikabagirira torotire ikabagirira nabi akaza ari ntere. N'ubu turavise abantu bari hezishika batatu kugerekwa nabi. Ni ukuvuga basa tubayeho nabi cyane, tugirirwa nabi. Umuntu wese azi ko atemeye kuba nk'imbonerakure cyangwa ngo abe ari umusenda avutse nta jambo na rimwe agira ngaha.
Ariko nubwo umbwiye ko uri muri gereza nta n'ikigaragaza ko ariho uri, ushobora kuba unambeshya. Ibyo ngibyo
niho ndi n'ukuri. N'ubu mpagaze munsi y'igikoni ahantu tutekere njya baduha ibyo ngo mbwiye n'ukuri. Niho mpagaze n'ubu nyine, naho wambarira nkaguha abantu bashika na cumi bari muri gereza, nabo baguhereza ntagiheriwe njya kure cyane.
Yewe ndumva noneho mufunzwe neza abantu mufunganwa za telefone mukaba nubwo uvuga ko
oya internet oya tabgari neza nyene none umuntu yo turinyekeza nyene iyo baje kudusopa baradutwara ariko umuntu aguma yiyaranje nyene mu buryo ashoboye bwose
none sizo mbonera kure uvuga ziza no muri gereza zigafata n'abantu bafunze ubundi muri gereza ko ari ahantu umuntu abafunze zihagira
gute urumva babarungika nk'abatasi bikitwa ko banze gupfungwa ariko atari byo bagaca rero batanga amakuru hanze ukabona dokumentasiyo rero igasizika ikajya ihamagara umwe umwe agenda bagakubita bakamuzana rimere nk'uko nyine ni uko nguko bakora ariko urumva bisaba bavuga ngo ngo nubwo dupfunze turwanye umugambwe kandi dupfunze ngo tuguma ahanini badushobora gukora dutanga amakuru ku isi y'Amerika kuyihumura no kuri ziriya radiyo inzamba ziriya nyine bangaje ziri hanze yo zikorera mu Rwanda
urakoze cyane rero kuvugana n'ijwi rya Amerika kandi Paul ikomere
ego mukomere cyane muje muratuvugira hari igihe ibisota bikagabanuka mugira mu kigezeze nyine kugira ngo cyumvikane
ariko wowe utaragenda ufungiye iki
yewe banyagirije ngo nakomerekeje umuntu maze umwaka urenga mfunze maze umwaka n'amezi atatu n'urubanza ntirurashyika bataranze no kunshyira urubanza mfunze uko gusa na sentare ntirigere impamagara n'umunsi n'umwe
warabikoze ariko
oya ntabyo nakoze kabisa n'umuntu banyagiriza bamutumye ko ngaze basitube twoburana yaransekuza n'umugore wa papa ni mukadata mfunzwe uko nta kintu na kimwe nabuze n'umuntu n'umwe ahantu nokibazo cyanjye gicike kure byose narekeye uko nyine imana nibona izomfunze mfungurwa sinzi igihe urubanza kuje rutocereza
none kuki ataza se ngo aguhe imbabazi niba ntacyo wamutwaye
reka ntanki ni rimwe ndose narayamutumye ko arankaku yaranka kuyitaba na n'uburo mfunzwe uko simburana singirane baranse no ku batume bandenganya ariko base banankatire byose byaranse baranse kubikora
hari abandi bameze nkawe aho ngaho mufunganye bategereje ubutabera igihe kirekire
benshi cyane bamaze imyaka n'imyaka batwara hari nk'umutamaturo w'imyaka ishyika nka 65 tubana mu gasambure kamwe amaze imyaka 8 nawe ataraburana
we bamurega iki
we yakitwa ngo yagiye kwibisha inkovu ava mu Kirundo
Elias urakoze cyane ugira umunsi mwiza aho ngaho ingozi
ego murakoze muze muratuvugira murakoze kumpa ijambo kandi Imana nibahezagire
ego umunsi mwiza
kwacunguru mutima isindirimbira nubwijwi ryawe ryabariyanga umana nanjye niyo waba ufite aho kujya mbwira mutima nibiribyo nibwira mbwira umutima kumunda nanjye nyine oh nanjye nukuri sinzaguhinduka oya eh nabisobanura ya c'est toi ma vie mon ami c'est chira ya c'est toi ma vie mon ami c'est chira je dois venir chuter zawe
konza bana nawe genda ubwire inshuti zawe konza fana nawe ngaho genda mazubwire mama wawe kandi genda mazubwire papa wawe Mutima kumunda anje nyine Oh nanje Nukuri sinza kuhinduka Oh ya yeah, Sinza uko nabisobanura
Ya 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 Yo ya 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 ya
C'est toi Marie Mon ami Zetira
Ya 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 Yo ya 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 ya
C'est toi Marie Na mi se chera No no fende bi
Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda turi mu kiganiro muri sanga turagenda dusa naberekeza ku musozo dusigaje iminota nka 16 ikiganiro cy'uyu munsi twagihariye ibitekerezo by'urubyiruko ariko ntibibuza nabandi gutanga ibitekerezo byabo twavugaga tuti hasigaye iminsi 30 gusa ngo twinjire mu mwaka 2022 uyu mwaka wafashweho intego yo kugera ku iterambere mu nzego zinyuranye usanze urubyiruko rwo mu Rwanda no mu Burundi rugeze kuki ruhagaze gute tukabwira tuti mutubwire uko mubibona aho iwanyu ku murongo wa telefone rero turi kumwe n'umukunzi w'Ijwi ry'Amerika Louis Michel
Ngaho Edi Rwema
Nimutagoma
Nimutagoma komera Geoffrey komera
Komera cyane Louis Michel
Ariko ubu ngubu narabuze
Warabuze rwose n'ukugira ukaboneka
Nawe nibaza ariko nagize ibyago mfusha abantu muri iki gihe gishize
Yo ihangane komera
Niyo mpamvu nabuze hanyuma reka ne gutinda
Eh
Burya sibuno.
Eh.
Iyo urebye ukuntu hano hanze urubyiruko rukora. Niraba we. Usanga bishimishije cyane. Ndavuga nk'aho ndebaho byerere yawo ndi.
Kukamunye. Bimeze bite?
Oh. Biraryoshye cyane. Abana nashyira n'utuvugana. Ubwo niwumva abantu bari rwanjye bari hafi yanjye
Uya ndabumva rwose barakeye kandi barakina
n'agashyamwe k'abana bagira utyo bagatanga n'amafaranga buri mwaka ugiye gushira bakayora icyo ni icyambere
icyakabiri
uraje kubona ukabona abantu bafite amashyirahamwe y'amagare ari ku magare barimo baranyunga icyo ni icyakabiri uraje kubona ukabona abana ku mapikipiki barimo baranyunga uraje kubona ukabona abana barimo bagira gutya bakoze agashyamu bahinga urunyanya urumva Geoffrey
ndakumva rwose Louis Michel
ibintu biracamo singiye kukubeshya barahagurutse barahagaze mbega reka nkubyize
yego
nta ntwari ikiri ku gishanga bazi icyo gukora
nta ntwari ikiri ku gishanga
bazi icyo gukora nama urajya kubona wagiye ahantu hari butike ugasanga ni umujeni uyirimo turumvikana
yego
iri na kuri santi za butike nyinshi zose usanga ari iz'abajeni mbega no kuvuga ngo bya birya bango baje kubana bajaga babyuka mu gitoro gusanga no bagenda genda ari mu buhinzi yewe reka mubyinyi hari no mujene bya birya afite imburo zirenga 40 yoroye
yee ndumva eh
ndakubwiye ngo rwose mba ndabo ndu mujene ariko njye nako ndabakamya mu kiteze yego ushije ko wenda na akije ne gukivuga ariko ndakubwiye ngo aba barakora nabo bikenye urumva uraje kubona ukuntu mujene agurukije ibirwariya yandi yarangije arubatsa kuri se y'ibikona kuri se y'ibindi ugasanga umwana yibasenga inzu iteye na miliyoni nk'eshanu ubwo se ayakubye ye ayakubye make yamwe ayakubye mu bikorwa bye ahubwo bose niba banyumva ahandi hari umwana twaganiriye arambwira kiwe ati gusa ati ikibazo gihari ni ikintu cyo kugira ngo umuntu azabone ikintu bita inguzanyo
yego
inguzanyo yo kuyibona dore ko kenshi na kenshi kugira ngo ubone inguzanyo ugomba kugira ibyo werekana ugasanga ari abana bishyize hamwe bagiye gushaka inguzanyo ukajya kubona uko hashizemo umwaka batayibayibona ngiki kibazo ariko ubundi muri byose ndakubwiye ngo abantu ntabwo bicaye
ni ukuvuga se ko aho ngaho ku Kamonyi abantu kwa kundi abantu bajya gushaka amaronko i Kigali byaragabanutse ntabwo bakijyaho cyane basigaye bakorera aho ngaho
ariko reka nkubwire iki ngiye nakubwira ubu ngaho ntuye hano hano hano
yego
ukumva n'abana bakora kereka umuntu ujya i Kigali ni umuntu ufite nk'umuntu nka mwene wabo cyangwa undi muntu baziranye akamujyana kitamujyana mbega ubuse mubwiye bambaye nta nabundi ntabundi ntabundi gusa ntabwo nakubwira ngo mu mujyi nkingi bajyayo muretse bariyo baturuka hejo nabantu bashobora kuba bahari nkaba ntabazi ariko ngiye ndakubwira muri rusange anjye nirari abana barakora ibyo kugishyira n'ibirimo dore noneho rero ko rero kugeza ubu ngubu kuki Kigali ntabwo ari ibikino turumvikana
ndakumva Louis Michel
kuki Kigali ntabwo ari ibikino kuko kera umwana yagiraga gutya yiga mu ishuri arimo akiri no muri primaire ukajya kubona ukuntu ateye ishuri ry'i Kigali ukajya kubona ukuntu umwana agiye muri nayini yize mu mwaka umwe baramushyize ry'i Kigali ibyo ntibikibaho kubera ko bakubonye n'i Kigali bagukurayo nabi niyo mpamvu y'abana bahina umugongo bagakora ibyo kujya i Kigali biri ku ruhande
yee Louis Michel urakoze cyane kuri ibyo bitekerezo ugejeje ku ijwi ry'Amerika
urakoze nawe Jeff urakoze nawe gushima
ugire umugoroba mwiza kandi nubwo hakiri kare bwose
ugiye kunyaga ahubwo nari ngiye gutangira kuko wifuriza ikintu nahamagaze naho n'ibyumweru bibiri bitaha ariko nurere umerewe neza ariko icyo nzakikubwira hejuru y'itariki ya 20
ye urakoze cyane icyo wenda kumbwira nanjye nicyo nashaka kukubwira
mureke kubimbwira
reka tube tubikenyereyeho tuzabivugiye kuri iyo tariki ye umunsi mwiza Louis Michel
yego nawe igitero kiza mu Jose mukomere munsurize n'abandi bose ubabwire uti Louis Michel ari ntaho yagiye
ndababwira hariya ndabona Facile ku bugenzuzi bwa programme ndabona na Patrick ku buhanga bw'ibyuma ndabakubwirira
urakoze cyane ko ikenze abamama
mwiza ye umunsi mwiza radio ijwi rya Amerika reka twakire na Hassan
murakoze cyane kunyakira ijwi rya Amerika
yego Hassan ni muherereye hehe
muranyu
amakuru ni meza
ngerageje kubasa ku ntego wenda y'ikigitero n'ikiganiro mwarimo kirimo muri radio ikiganiro cyiza atuko nari maze iminsi ngerageza mbashaka ku WhatsApp nkababura bikanga ariko nagiye mu application za kugira amajwi birakunda
yego
uko kijyanye n'urubyiruko koko hari igihe za leta zo muri Afurika zigerageza gushyiramo imbaraga zikatuma amahugurwa abiga ububaji abiga ubwubatsi mekanike nkuko hari igaraje ryitwa umwe garaje yiza gufasha abana babandi babana bize nka tronco donc bananiwe batwe ibana bya tronco bakabafasha kuza kuhiga mekanike imwe nari nge tukanatse tukabigiramo uruhare tukabereka ngo dore muwayi bayifungura gutya icyo bita mu cyongereza ngo gear box bayifunga gutya
ubundi ubundi urahagana hehe Hassan
pardon
urahagana hehe
ngende I Kigali Nyamirambo eh nokuvuga ngo kwa kundura ubyiruko do kurubyiruko ruvanya amaboko mu mfuka rugakora ukitabira umurimo nkuko leta yo irishishikariza urubyiruko icyo giye nibanabona n'umwanya wo kujya kunywa ibiyoga bwenge usange barajya kunywa ubuyoga bwa buyoga bwenga bwa fake mu makaritsiye cyangwa se mu matari n'ibindi ni ukuvuga ngo hari ukuntu wenda abana bagira guca baba barangije amashuri wenda nka primeri cyangwa Kigali yo 9 years wenda akajya no muri 12 wenda uwo bakabura ubushobozi bwo kuba bamwishyura amashuri ngo akomeze yige secondaire wenda ajye mu mashuri wa kane n'icyo ikurikiraho ufite bagiye baza bakaza bakigira abantu bafite amagaraje babafasha bakagira bakunguka ubumenyi kuko isi ya none umurimo ngiro donc nicyo kintu gifite umumaro cyane kuko ntabwo avuga ngo uziga ngo ujye mu biro ikindi kintu cy'urubyiruko umva ko kwiga amashuri ari ukujya kwiga ibintu byo mu biro ntabwo bitiri ntatindi byari mu byo mu bihe byatambutse ariko muri iki gihe hari imibuga myinshi umuntu ashobora kwiga ikamugira umumaro
urakoze cyane Hassan kuri ibyo bitekerezo ha ijwi rya Amerika ugira umunsi mwiza
urakoze cyane murakoze cyane ugire ibyiza namwe
okay.
Patako na una baby bu patako na etedi hey kwagara ngaboli siri kugeza boli teddy kastanku buri de why don't you know kwagara ngaboli siri kugeza boli teddy kastanku buri de
Baby
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Isaha irageze yo gusoza ikiganiro muri sanga twaganiriyeho uyu munsi. Dushimire abaduhaye ibitekerezo binyuranye, ba David, ba Jerome, ba Daniel, ba Jean-Pierre, ba Elias, ba Hassan n'abandi mwese tudashoboye kuvugisha mwari muduteze amatwi. Shimire rero na Patrick ku buhanga bw'ibyuma, shimire na Facile Gabeho wegeranije amajwi yanyu akanabaha ijambo. Reka mbasigire Ike Bender na Shiba Bati Fama, mukomeze kwiranwa amahoro n'amahirwe abinahangaha, abo mu Rwanda mukomeze kugira umugoroba mwiza. Zenimiro gwe fama, zenimiro zenimiro gwe fama.
I'm the man for the planting, I'm the man for the weeding, I'm the man navigating. In the end, girl, I'm gonna be a blessing. Take my time, no more rushing. Where you want, no more blessing. Come again, we are leading. Number one, now why are you not debating? Zenukubala, say one. Zenukubala, one, two, Zenukubala.
When you live, you're not in you. Oh, my body for you. You, the gas style of the go, call you. Turn the gun, you know. It's a one, two, Zenukubala, and I feel you. Uh-huh. You big bamboo, Zenukubala, like a mularu. Uh-huh. Yeah. Fama, one, may you take me higher. Fama, one, may you. You surface, you change my color, my color. In Zenimiro, we fama. In Zenimiro, yeah. Zenimiro, we fama. In Zenimiro.
I say one, two, Zenimukabala. One, two, Zenimukabala. Say one, two, Zenimukabala. One, two, Zenimukabala. Hey, I'm the man for the planting. I'm the man for the weeding. I'm the man navigating, and in the end, girl, I'm gonna be a vestin'.